I promise I will give you my love. I promise I will give you my love, babe. I promise I will give you my love. I promise I will give you my love, babe.
Vele sonika lothando mina ngisose ngakudlala ohlala nami noba kanjani sokunika uthando ngapheli kumele ngkwenza umazwane sophikelela ube ngutshosha ivungivungu sendlula thanda mina ngithande sibe thina ngamalava umntwana ngiyamthanda ngisoze ngamdlala sokunika uthando ngapheli awuntokazi ngingowakho ngabanaka abawunendaba awu mina fela ngizokufela.
I promise I will give you my love. I promise I will give you my love, babe. I promise I will give you my love. I promise I will give you my love, babe.
Uthando inhliziyo la our endings of time all the time. Okay, ngicela uhlale nami wena ulibambo lwami uma kumnyama wena uletha ukukhanya abathaka bese bayanyanya me and you phambili siyaya ngenyawo zethu asisikini siyaya ngizokuthatha bayokubona ekhaya kwinkanyezi yami wena nokukhanya awuneyinkomo sikuthwele isibaya. Oh baby girl, you take me high and higher. Oh bazo twala masi sengikushada. Oh ngikushayeli trekhi lesikhanda. Ngikubambele duze wena makhanda. Oh thina senze ama-ada. Ngikubonisa ulife isigudlu lwandle. Oh nangesandla kuzuzu ngibambe. Mosamake badaluzu wakhe. Sibe nosana simbika umswakhe.
Ngiyakuthanda babe, ngiyakuthanda poo. Uwena ithemba lami. Ngiyakuthanda babe, ngiyakuthanda poo.
I promise I will give you my love. I promise I will give you my love, babe. I promise I will give you my love. I promise I will give you my love, babe.
I will give you my love. I promise.